Buffalo. Planet Entertainment Studio, we burn them down. Batukula tubakula, tubakula batukula. Etukubanguli gochiro na misana, we bakulo si bakira. Batukula tubakula, tubakula batukula. Etukubanguli gochiro na misana, we bakulo si bakira. Sexelo ite na musanga muchidongo. Yanda vila yo, yagalo munigo. Squeeze me tight, I'm king in your head. Kubanguli gochiro na misana, we bakulo si bakira. Batukula tubakula, tubakula batukula. Betu kubanguli gochiro na misana. Sibya kani vino vya sitera, nala mukwana gamba valera. Ono sitera yali mubufu, yansanga ndibi wampu. Ayagalo mula singamua, bomua takuwa vyalina. Akulima titalina musajja, nja kuzala kuba siri mukumba. Musajja watu noyitika, ebinusu byolo nobiwa. Olumalo kufuna munga weta, kati nababuka. Ebankula, elo lwamala ne tutunka. Temubimanyi, batukula tubakula. Tubakula batukula, betukubanguli gochiro na misana. We bakulo si bakira, batukula tubakula, tubakula batukula, betukubanguli gochiro na misana. Kampala kati kibuga kyabakyala, abekolera n'abakula, bambala besala batoja, atalinya wakati yazivamu, eyatayimu n'omugula, nze saagala babipinga, nze saagala bakitinga. Bunkula nga nkukula, temubimanyi. Henry King, Planet Entertainment Studios. Batukula tubakula, tubakula batukula. Betukubanguli gochiro na misana, we bakulo si bakira. Batukula tubakula, tubakula batukula. Betukubanguli gochiro na misana, we bakulo si bakira.